nejele inhloso ushiyeni laziwe baba ngizuzu kwona nje inhloso ushiyeni laziwe mfabani ngizuzu kwona lejele inhloso ushiyeni laziwe baba baba uyangizala impela iyodwa kangikufuni baba ngowami impela wena iyodwa kangikufuni baba uyangizala impela ngiyakubekela mngani wena wabulalo mama baba ngiyakubekela mngani baba wabulalo mama baba ngiyakubekela mngani wena wabulalo mama baba wakumele ufele nje wabulalo mama 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 nivisa yonke indoda efana nawe lezwe nivisa yonke indoda efana nawe baba nivisa yonke indoda efana nawe nivuna yonke indoda efana nawe lezwe kumele nazi thina bezimame nezingane zethu nivisa nazi thina bezimame nezingane zethu nivisa yonke indoda efana nawe hayi nivisa yonke indoda efana nawe baba nivisa yonke indoda efana nawe nivuna yonke indoda efana nawe kumele nazi thina bezimame nezingane nivisa nazi thina bezimame nezingane nivisa yonke indoda efana nawe
Jesus, I am alive.
I am.